기반계 Mkurugenzi Thomas Thomas Kaisi Vingweta Baba Amina Jaba Nakifanya wanajua sababu wamezaliwa da
Okay, jump up.